Umenitisuru ni kweli sio masiara, kutono zuni kalole nikawa kama fala. Nilijipa moyo mbona nitafuna, binzi donda ndugu kwangu sugu kufutika never. Sasa umeona urudi tena, unaomba msama kurudiana. Sasa umeona urudi tena, unaomba msama kurudiana. Nasema sitaki tena,
tena
mimi sitaki tena,
tena
kurudia nyuma,
tena
usitaki tena,
tena.
Tena,
tena
kurudia nyuma,
tena
usitaki tena,
usitaki tena, usitaki
tena. Kaona ni show mapenzi toka China, tena na mengi majina. It's love designer,
love designer.
Wanakuta designer, unavujua kushona, unavyoringa kama nyuzi ya shanga, kutiki sanyonga. Sasa umeona urudi tena, unaomba msama kurudiana. Sasa umeona urudi tena, unaomba msama. Nasema sitaki tena,
tena
mimi sitaki tena,
tena
kurudia nyuma,
tena
usitaki tena,
tena
umeona
tena
mimi sitaki tena,
tena
kurudia nyuma,
tena
usitaki tena,
usitaki.